ataba kuyia ebyenjigiriza awamu n'ebyobulamu mu munisipaali y'ekira mu Wakiso balabudde okuggala amasomero gonna aganajimibeegero ya minisitule y'ebyobulamu ku nsonga y'okutangira wamu n'okwekuuma ekirwadde ekya Ebola ekyalumbye eggwanga. Michael Ssenkusa avunaanyizibwa ku byenjigiriza mu kira munisipaali talaze okutya nti singa amasomero tegaateekewo mbeera yakwekolamu omulimu n'okugema kw'ekirwadde kino, gavumenti eyinza okukemebwa gye bujja ate okuggalawo n'okutaataganya olusoma olubadde lwakatandika olwatandise eggulo.
Kino tukikoze olw'okwewala ng'embeera eyaliwo mu COVID tetwagala ministry calendar, academic calendar kutaataaganya nti ate tugamba nti amasomero gaggalawo, so twagala okulaba tulaba bwe tutangira ekirwadde ekyo. Era mbadde very clear eri abakulu b'amasomero nti essomero lyonna erinaagaana okumplayinga ne SOPs tetujja kubeera na option yonna okujjako okuliggala, kuba tetujja kukkiriza kirwadde kino kutambulira mu baana oba kulaba ate oba omukulembeze w'obuganga ogamba nti atuggalawo nga twesuuliddeyo gwa naggamba. Era ne ttiimu yaffe yaba inspector already eri mu field etambula okwenshuwalinga okulaba nti all these SOPs are adhered to.